Ai, tēnā rā koutou katoa e te iwi e hakarongo mai nei ki tō tātou reo irirangi o te hiko te ika a ko Mr. Rā Tera me te waiata huna mai. Ai, kua tata tai atu ki te wā mō ngā take o te tai tokerau, engari i mui tēra, ka hono mai ki tō tātou kai kōrero mo te haora nei a ko Connor O'Sullivan Tera. Nō reira me tāhuri ake tātou ki aia ki te hakatau i aia e te rangi nei. Nō reira, tēnā koe e te hoa e kona.
Oh, tēnā koe e hoa, tēnei tūnei tū hoki ki ngā kaihakarongo o te hiku o te ika i tēnei wā, ngā mihi nui ki a tātou katoa.
Ai, ngā mihi hoki atu ki a koe pehana i te rangi nei e hoa?
Oh, kei te pai, kei te pai, kei tāmaki au i tēnei wā, e mahi ana ki te tā o te whare wānanga i tēnei wā.
Kārawe. Ai, ko te hihia nei, ki te kōrero ki a koe mō tō whiwhi ngā tohu tō haka pōtaitanga i tērā tū wiki. Nō reira, tēnā kōrero mai mō tērā tūmomo tohu i whiwhia e koe.
Ai, well, koe rā te take kei kōnei au kei tamaki i tēnei wā, nā te mea ai te rau ki whiwhia e take tohu. He ara tino roa tērā, you know, mō te FSC tērā tohu, i ara tūau ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, engari te tino nui o ngā mahi, o ngā uruatanga i mua i tērā kia tai atuau ki te taumata, kia whiwhi i tēnei wā, nā reira, ai, he wāhanga tino roa, engari, koe rā te take i mau atu ai, taku whitinga, i whakahoki hoki ki te huku o tika i tēnei wā kia mahi tonu ai kei nā te mā kei kōra taku tino tangata atu me ki kia tai atu au ki tēnei wā.
Ai, tika tonu ai, kua whiwhia ke au i taku tohu paitahi i te tau 2010. Ai, roa ake te wā mō te toru tau, engari, tēnā kōrero mai pēhia te roa o tō taranga hautia ki te whare wānanga.
He rima ngā tau, it was 5 years that took me to receive the actual Bachelor of Health Science, and previous to that I had to sit a Certificate of Health Science at the University of Auckland, and also a Foundation of Applied Science at AUT. That was the pathway that I had to take out of Te Kura Kaupapa o Te Rangi Aniwaniwa, you know, going through the Kura system, it enabled me with tools that were good in some ways, but it needed, you know, to gain extra skills and stuff in the Department of Science before I could move forward to actually attain the degree. But yeah, ngā mihi nui ki Te Kura Kaupapa o Te Rangi Aniwaniwa, nā te mea kei kō taku tino tūranga waiwai me ki i roto i te ao o te mātauranga o te ao Māori that helped me to get through in the end.
Ai, tika tonu. Nō reira, he mea tēnei mō ngā kura kaupapa katoa? Is this something that is normal when coming out of kura kaupapa, that when entering into the field of medicine or even, say, science, is this, do you understand that this is how it will always be? Or how it's always been?
Yeah, I think it would be probably safe to say that it is, you know, does take that extra step and therefore extra hurdle, if you like to say, for students coming out of Kura Kaupapa. And I know, lots of other different students that have gone through a Kura Kaupapa system, Kura Kaupapa Māori, and, you know, they've lacked, you know, in certain areas such as sciences, and so therefore they're, you know, directed to other pathways in order to make up just to enter other pathways that finally lead to a degree. So it is, you know, quite a hurdle for, you know, students coming out of Kura Kaupapa, but I think that the, you know, ngā kairākau me ki the tools, ngā taputapu that you get from going through Kura enables you in other ways to really thrive, you know, in attaining sort of an educational degree in any area.
Ai, tēnā koe kona moera kōrero. Engari ki te hakaaro tātou, tēnā pia kua whare ki hea ke e koe I ene kōrero. Engari I te tuatahi, I tono atu koe ki te wānanga rā, kia uru atu mō ene mahi tākuta, engari nā rātau I haka kāhore I tō tono narunga ke I te aha.
Oh, nā te mea kore au I tino whiti I aku pūtaiao taketanga e toru me ki, koera ko te biology, te physics, me te chemistry. I te wā I te kura au o te rangi aniwaniwa, ka hore e rā taputapu me, you know, resources me ki I kōra I te rā wā, an acknowledgement to, you know, our science teacher there, Papa Koro Mainata Wiki, who, you know, actually taught me a lot with what he could do at, you know, Kura, being, you know, quite under-resourced, and it's awesome to see that they have a lab, but engari, you know, that is why he couldn't get into the degree.
Ai, tika rā o kōrero, aha kua ahua tūrei ti te tāinga mai o taua whare pūtaiao mō tātou, tēnei reanga, ahi tika rā ki te hakanui tō tātou. A kura ua, Mainata Wiki, mōhiana tātou, ko ia tētahi ringa kaha I roto I aua mahi me te hohonu hoki o ona mōhio mō enei kaupapa. Hoi nō rā e hua, atu I tērā taha, pēhia nei te roa I noho e koe ki roto I te whare wānanga, kia tutuki ai I tēnei tohu?
E rima ngā tau te katoa, e rua ngā tau kia whiwhiau I taku certificate, you know, e rua ngā certificate I whiwhiau I kōra, ko tai kei AUT, te rā tū tohu kei te University of Auckland, and then kātahi ka uru atu au ki roto I taku bachelor's degree e toru ngā tau tērā, nā reira ai, e rima ngā tau te katoa.
Nō reira, ki o maiwa nei hakapai, kua roa nei koe e noho ana ki roto I te hiku o teika. I pēhia nei koe I tutuki ai I tēnei mahi, I runga I te mōhio, I konei koe I te nuinga o te wā ki te hāpai, te kaupapa o te waharoa ki te toi.
My mahi at university was always one. I was always wanting to direct it to, you know, back to where I feel I was, you know, brought up and educated, both sides of Te Ao Māori and Te Ao Pākehā. And you know, it's awesome to be able to put that back into the mahi that I'm doing now, which is trying to create something, you know, beneficial for Te Kōtika through, you know, our mahi at Waharoa ki te toi.
And so you've managed to, well, being back here and working and with the Moko Foundation and Waharoa ki te toi, continue to complete your papers, which led to this graduation?
Yeah, absolutely. A couple of years. I actually was supposed to graduate last year, but I was too late in applying to the graduation ceremony, so it was delayed by a year. But yeah, no, the papers that I took at university were directly applied to what we're doing through Waharoa Ki Te Toi, and it's awesome to be able to, as I said, bring that back and, you know, try and do something back home.
Awesome. It definitely is an inspirational kōrero, especially being able to do your mahi, go out there, get your tuhu and bring it back to the kāinga. And I think that's one of the things that the whānau will love about your achievements, especially in the mahi that you are about to do with this kaupapa. I think we've spoke briefly about, you know, data sovereignty and things like that. And then we came into the kōrero about the trust of the community. And I think this is just another step in getting the community to where they need to be in supporting this kaupapa so you can achieve your guys' ultimate goals there with the Maurice Wilkin Foundation and Moko as well. Nō reira, tēnā koe I hua, I whai wā ki te kōrero kia maiwa tahi. He oi anō rā, ko tata tai te wā kia tāhuri ake maiwa ki ngā take o te tai toki rau. Engari he kōrero hakamutinga, kōrero aki aki te hunga e noho ana ki te kāinga. Kia haere ki te whare wānanga, kia tūtiki ai e tahi o ene moi moi a.
Ai, I te mutunga tēnei te mea tū kia rātou mai, kua api mai tonu, e api tonu ana I ngā taiohi kia tai atu kia rātou, ki te, you know, ki te toi, ki te toi o te whare wānanga, o te mātauranga i roto i te ao Māori, you know, me ngā ao tau iwi hoki, kia tai e rātou, kia ai tai atu ki te taumata tino teitei mā rātou nā reira, ai whai tonu i te mātauranga, ki roto i ngā kura hoki, mau tonu atu ki te reo, ai nā reira tēnei te mea kia tātou.
Ai, he mihi nui ki a koe te hoa hei whaiwā ki te kororo ki a Māwatahi, ko Daphne, me ngā mihi ki a koe mō tō whiwhinga i tō tohu paitahi, i rotu i tērā o te rongoa no reira, nei rā timi atu ki a koe e hoa, mauri ora ki a koe.
Kia ora, mauri ora.
Ka tia ki rā i tātou mākoia ko te reo o Connor O'Sullivan, me te mea hoki, kua whiwhia e ia i tōna tohu nāi nei e te wino reira, ka wai hoa i enei kaupapa ki roto i ona ringa, hei kawea i tēnei kaupapa rangahau, kitua i ngā tau e heke mai.
Nō reira, hakarongo toni mai ki tēnei waiata, te toingo o tēnei waiata e te tai tokerau, nō reira e te whānau, iwa te kaumawhetu ira tahi te iarere, ko Joel Bristow, ko Daphne Popata, irungi te hōtaka o taumatahanga. Hakarongo toni mai.